Music for life, La Blanc Studio.
Yeah, Wakalwa Vina from Stomp of Life. Aruna Baby, SM. DJ Rash, DJ Cass, Stomp Music. Yeah, Sawapa High. Sawapa High. Yeah.
DJ Rash on the track.
So what's up, you are now to be a beer. So what's up, you are now to be a beer. People what to be a wapi, what a kasi, now what you to shabby beer. So what's up, you are now to be a beer. So what's up, you are now to be a beer. People what to be a wapi, what a kasi, now what you to shabby
Hebu sikia tamani kuwaambia mziki ki ukweli sitaki kuwaachia urafiki inje ndani mwatuchukia hebu shauri gani mwataka kutupatia ni shauri mbaya ya kutuharibia mmeleta unafiki zaidi kwa na mziki kimziki atupendani wasanii atupendani mziki wa zamani sio mziki wa utani mziki wa enzi zetu tumeona si mali kitu ila tunapoimba twadharau wenzetu najiuliza kwa nini haingii akilini twapoteza yetu ni dharau kwa si wenyewe sio inchi jirani mzee wa busara nasimama imara misiogopi kusara kwenye chuki game hakuna mshahara ili gundi letu sio chuki kwa wenzetu ili gundi la ushindi kuongea zaidi sio kupata ushindi unafiki umezidi zaidi kwa namziki sisi wanamziki ni chumba cha unafiki
so what the high you are now to be a pia so what the high you are now to amilia Ipo siku wote watatulia wapi watakaa chini na watutushabikia So wapa hali wanaotutupia pia So watabali wanaotuaminia Ipo siku wote watatulia wapi watakaa chini na watutushabikia
Wanao nichukia kesho tanyaminia Mziki mina kazi malengo sijafikia Ndo mana siimbi beef kwa ito nisaidia Tuwe wabunifu kwa mambo tunayofanya Na mtu kukaa kimya sio kushinda kusema Mziki kipaji changu toka tumboni mama Ndo mana ninapo imba wengine mioyo na uma Wanaomba siku kucha nipoteleye gizano Najifanya marafiki kumendani mashetani Takaza paka mwisho tito kongofa vitisho Kwenye game ya mziki waga sinaga rafiki Biga po sana wanaoni pasapoti kwa sababu ipo siku na mimi pia taiti Ndo mana nime amini kuna watu na viatu Wenye akili tatu wafananishe na chatu Wanajifanya kondo kumbendani numba mwitu Unanichukia mimi na kona kama jizi mi Nachapa kazi ili nyokowe wazazi mi Nachapa mziki ni wateke mashabiki Nikione papu ailipi ni taimba atazuki
So wasabayi wanao tisukia pia So wasabayi wanao tuaminia Ipo siku wote watatulia wapi watakaa chini na watutushabikia So wapa hali wanaotutupia pia So watabali wanaotuaminia Ipo siku wote watatulia wapi watakaa chini na watutushabikia
Wengi wamenuna wengine wamejivuna Wasanii twatukiana hata na kugombana Kila ninapoimba wengi wao wanavimba Ndio maana kimziki kaleni twarudi nyuma Wasanii hatuna hima ndio maana twakosa huruma Wengi wametusema kwa kona upendwa kuna Wengi wamegombana maklabu kubaguana Tunaimba mziki japo kuna fitina Hebu mziki gani yauna adama ana Twasema twajulikana na bado kuna fitina Hebu wasanii kwa nini hatuna pendo Simameni imara fateni wangu mwenendo acheni venu vitendo wanamziki wa zamani walikuwa na upendo wakina profess wakina feruz walikuwa na ujuza wakuwa na ubaguzi upendo uongoza kazi hebu wanamziki tusilete chuki ugomvi na unafiki daima tuwe warafiki chuki aiongozi chuki inaribu tuogopeni majaribu
This song DJ Cass DJ Rash Kama ngongozi Wakalwa vina Yeah Kama kawa
DJ Rash on the track
Yeah